Blacktown Music. Niliketi kwenye duka, nikakungojea, nikaumwa na mbu mpaka nikazoea, nikakupigia simu haukuwa on air, sikuvunjika moyo, nikakutegea. It's not fair but life ishaendelea. Leo nimekuja live unanisikia. Hapa ni mimi na wewe, safari kwa maipati umbea. Kama unataka nikupe nafasi ya kufikiria. It love smells, man I'm stinking. Kama mapenzi ni bahari, man I'm sinking. It seeing is believing, no blinking. Always on my mind, man I'm thinking. It love smells, man I'm stinking. Kama mapenzi ni bahari, man I'm sinking. It seeing is believing, no blinking. Always on my mind, man I'm thinking.
I've been waiting for your call. Even more I'm going to home. Cause it's taking too long. Don't wait and see. I've been waiting for your call. Even more I'm going to home. Cause it's taking too long.
Wewe ni msupa za yellow, ni kweli na kuambia sieti blue band na kupaka. Kwanza mwili wako nukaro mengine tamu. Nipe moyo wako tuishika filamu. Tujenge legacies kama za Shakespeare. Tukipata privacy ni busu ni kubusu pia. Na kupenda nitakuwa harusi yetu itakuwa poa. Usiofu juu umaskini tutatoboa. Honeymoon yetu tafanya guest house. Always by your side taku losti kama Santa Claus. Nitakupa mic paka songo ne wivu. Basi utachoka kula mbivu. Unanipa feeling zaidi ya gita. Ungekuwa begi ningevuta paka pita. Mbishi ameondoka umebaki na long pita. Nikubalie mama, acha kusita.
Mwile siku paka leo. I've been waiting for your call. Even more kuja home. Cause it's taking too long. Mwile siku paka leo. I've been waiting for your call. Even more kuja home. I've been waiting for your call.